Yo, Vivian, Gasol.
Mkuwa nimemnoki yoni pati ya shida ya chali yake na mpea advice nikiwish wachane. Haha, umiza moyo wangu kiambia beste zako gote ni beste angu.
Nita kichonga nga baby, ila mkutazama baby.
Najua tutakosana pale shopi mara kwanza nilikuwa nanga bro aliniambia madi usi cross hapa muanga bad boy nikiwa na crew lakini mimi ni softy when it comes to you mama fua nilimpea chocolate na kadi I hope ulizipata kishangani nani next time ukipitia baby cheza chini nitakohoa